Piga makelele, Osana, ndiye mbarikiwa. Achaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Astahili sifa, heshima na utukufu, yeye mfalme wetu. Wewe wamshangilie Tumshangilia moko mfalme, mfalme wetu Imba Hosana
Hosana, Hosana,
Hosana
Hosana,
Hosana,
Hosana Hosana ndiye mbarikiwa
Na sisi tuimba Hosana
Hosana, Hosana, Hosana
Hosana,
Hosana ndiye mbarikiwa
Ikufananishe na nini Mungu Ambacho kitafanana nawe Nikulinganishe na nani Ambaye atafanana nawe Wapo waliojaribu kujifananisha na wewe Lakini hawafanani Uko tofauti sana na wao Walio kinyume na wewe Matendo yako unayatenda Tofauti na wanavyotenda wao Uli umwene mwini Mwini wapamwanya Uli umwene sugulingana nuinji Wewe ni Hosana Hosana Jiwe mungu Hosana,
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 Hosana
ndiye mbarikiwa.
Hosana ni jina lako.
Hosana,
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 Hosana, Bwana.
Hosana ndiye mbarikiwa.